Zembwela Babu Edo wa Kumwembe Wapia Shabaraka
like
Sikia hii Chapo maneno simukuki Ila yanachoma sana Punguzeni Chapo maneno sibunduki Yanaweza uwajama Acheni Chelewa kazini Kisa njiani foleni boss Maneno Nimechelewa kulipa kodi Mwenye nyumba na nifokea Maneno Sawa nilikukopa rafiki Na ukanitangaze Maneno Nimechelewa kulipa mchezo na unishushe jina kijumbe Maneno Topambana kufanya muziki Ila chambuzi utwara kukicha Maneno oh, oh. Nashanga binadamu hawapendio Kuniona nipona matajiri Nashanga binadamu hawapendio Uniona sasa nimenawi Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika apie
Maneno
Najisumbua bure nipunzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama mafili Director Chalo Eyo solo doctor Guitar
Wanasema sana Shepu yangu ya uturuki Inawahusu nini
Karima story, my mother wa jese
Wanachonga sana Eti natumia filter Inawakera nini
Nanama boss, wapi anko
iki Ikijenga kanyumba
Maneno
Eti ajenge ana nini
Maneno
Kachwa na lebo kayumba
Maneno
Ana ata senti ya msini
Mujaku DC
Nikipendwa nikanenepa Wananita chibonge Nikikonda wananicheka Ilimrati tuwa nibonde Nimakosea nini sherie
Wachambuzi nja
Bali nini ni sherie
Po brand isa tambu doto magari
Nashanga binadamu hawapendio
Aristote
Kuniona nipona matajiri
Kamage the big boy
Nashanga binadamu hawapendio
Wapi mzenji Zanzibar
Kuniona sasa nimenawi
Freddy Bunjabay
Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapie
Maneno
Najisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu
minyama
Lamata juakali Kiche bai Wapi mama koku Salimie sana mwana miska tembwe Zenye rere Tunatestie
The Mix Killer